Downloadani tikumvera nyimbo zava mwamba pa malawiwanga.com.
Ndikaona ntawi sili mbali yanga, masiku akubira dzuwa lapendeka, utsu wamela pa thanthwe langa. Maganizo avuta mtima, ndani ya sakale wapa mtima, azandisamalile hosa topa. Ndani ya sakale mai wananga, ndani ya sasunge fukolanga, nandikonda mpaka kale, kale ne kodi niwe. Ameno zandikonde hosa topa, iwe 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 kodi niwe. Ameno zandi konde mpaka kale, iwe 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 iwe. Ndaona kuwala kwako, kukoma kwa jikondi chako, wafomeleza ntimai, ndiwe usandicho semu ndimai. Kodi uza kalandalito, kape na tembelelo, kuzuza bale yanga, kunyosa mai yanga. Kodi uzakala mbali yanga, olo sintu sitavuta, suzandi tawandea, suzandi siya. Kodi niwe, ameno zandi konde hosa tohopai, iwe 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 iwe. Kodi niwe, ameno zandi konde mbaga kale, iwe 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 iwe.
Downloadani tikumvera nyimbo zava mwamba pa malawiwanga.com.